exclusive to Zayd Hype Mag.
J-Rider the hyper. Yo. Chama hustle like, listen. Pachalo ni kufaita ma pressure. Ni para huka munga gae ata major. Kweni choka iwe haso ndiye nature. Nturu kusha paka mula na ipeza. Pachalo ni kufaita ma pressure. Ni para huka munga gae ata major. Kweni choka iwe haso ndiye nature. Nturu kusha paka mula na ipeza. Munga chemba ni machoka che kukacha. Kungene kamo kusakila makwacha. Umaziva cheye gae ni kushansha. Umaziva palu saka ni kushansha. Life no sagad, ule mswama pasa. Chikanga na bapasta vama funa wea pasa. Chikanga na bagelo vama funa wea pasa. Nipisha mane katembia na chikombe. Aweka shire fire ni kalombe. Bagae vambo meka vambo para beni lombe. Yari kosa kwa tinkuku ya kuvile. Aso hoi paka jombo cheye lile. Kusakila sagali nipitana munga yango. Afturunga mukango mujango. Munga fuso kuma pressure ndine fighter. Na mudak ni zankana cheye lighter. Pachalo ni kufaita ma pressure. Ni para huka munga gae ata major. Kweni choka iwe haso ndiye nature. Nturu kusha paka mula na ipeza. Pachalo ni kufaita ma pressure. Ni para huka munga gae ata major. Kweni choka iwe haso ndiye nature. Nturu kusha paka mula na ipeza.
The sun never sleeps, it's so working. 6 feet before my head is so the guarded. We never used to have a studio sessions. But now the speakers are full blazing, we sounding, yeah. Man, I've been slaying and murderers since when I was a little boy. Niggas been trying to play with my emotions, but can't play me like a little toy. Hats off, no hours missing, so pull up like a man in black. Time count is ka ka ka. You know the boy is about to blow. Sitting a cool in the starter, be a feature all on a pata pata. Kutweka mavudo, kopa na nkata. Sitting a cool in the bed in the barata. I mean everywhere that I utter, spirit on you got to ukama utter. Writing my legacy, sing at any side of the penny, is coming from the ghetto. It's showtime, been a dirt, it's core time. You praying for more time, sleepless, that's more time. Yeah, body cruising with my gang. Time waits for nobody, so all we do is work hard.
Pachalo ni kufaita ma pressure. Ni para huka munga gae ata major. Kweni choka iwe haso ndiye nature. Nturu kusha paka mula na ipeza. Pachalo ni kufaita ma pressure. Ni para huka munga gae ata major. Kweni choka iwe haso ndiye nature. Nturu kusha paka mula na ipeza.
Exclusive to Zayd Hype Mag.
You know how the story goes.
Chama hustle like, listen.
Brown Dazzle.